It's all over now. It's all over now. Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round. It's so hard for me to understand that. It's all over now. It's all over now.
Nikiwa Junior, ilikuwa fun on the ground. Hatukuwa na la kuwari, love ili flow around. Haikuwa gali jamii tuwe, taken around. Kuview scenes, kali za nature, killer time. Mtu alikuwa proud, oh yes, so proud. Hatukuwa na ufisadi ka ilivyo now. Haikuwa gali breakfast ya milk fresh, au kukano pate yae na toast isio cow. Si maisha mendelea, no, maisha na regulea. Every Sunday likuwa beaches, kwenda kuogelea. Mama ngina weekend, breezes kusherekea. Watu waliblend kizee, tuliendelea. Makadara those days, wa Islam walisherekea na wabaisha. Walifojitolea kutulea kize. Mengi wamejionea kumebadilika mzee. Jangwa la kutokomea.
Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round. It's so hard for me to understand that. It's all over now. It's all over now. Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round. It's so hard for me to understand that.
Tufika mazee, ilikuwa shipa mademo lituzengua. Tukitaka kuwashika kila dakika. Discussion ni Erika, Caroline, Josephine, Natamika. Haikuwa hayo tu, tuliwaza mic kushika. Bonga la stage mwanangu, kila pembe ni maspika. 60 watts, hapana watts, al sita. Kila msela na cordless kwa crowd tumechanganyika. Bila vita mitaa, tuliadimika. Real love wazeya, ilisambazika. Hip hop ilivumbulika, subconsciously kutushika. Spirit actually little lead, yeah. Sometimes me na wonder how come kume change, why? For the worst instead of the better. Uaminifu na mtaa, kwa mtaa hakuna tena. Tumebaki kuchibana na kuzozana. Vipi masela?
Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round. It's so hard for me to understand that. It's all over now. It's all over now. Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round.
Kusalitiwa lazima msela ndo weze kuibuka. Yani hakuna favors, unatumiwa na kutupwa. Majukumu yametukuta, tunakaa ngumu mzee. Jaribu tungumi kwa ukuta. Oh no, mother alikufa. Why so stress za kutafuta? Rest in peace mama, mola wangu hata kutupa. Na kumbea dua akhera usipate bukta. Michael Jenner walk. Rest in peace brother, ulienda ghafla bro. Hali ya kushangaza, mola wangu akweke mali pema peponi. Na hisi mpona wote walo tangulia usoni. Nimebeba mwenge mzee, amoka kintazama. Challenges nazipokea fursa ya kupata experiences muhimu. Practical knowledge capture bone. Kuwa mwalimu kiongozi wa mic lectures.
Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round. It's so hard for me to understand that. It's all over now, it's all over now. Damn, I feel so bad. Every time I think about you, my head goes round. It's so hard for me to understand that.
Vumbulia, vumbulia, vumbulia.